yande joni o tani min tawi sappo je studio kalango habaruji fulfulde kodi jamone moɗon Sumana Amadou janganta habaruji fulfulde en kalango fo guinan dow filla ko darto fedde hawjinde wiɗagol ko yardo filla iranium cottaɗo milliardji kemɓe ɗiɗi e garan dow filla mum sawara ministére ɓe hooƴi laabi ndaroji filla cuɓaki nder leydi men Niger e ko warta ɗum nonne fawar jon hiiro jimi waɗete kañum dukonɗa hande dow inde ɓiɓɓe attimu tawaɓe on tawete village d'enfant ɗo ena gallu ñamey hande jama batu o watto fa hande luumo beefi kollol guineji gollaɗi golle juuɗe kañum dukonɗa ɗonno waɗɗo ena gallu ñamey ɓe leydi men Niger kañum e leyɗe gonɗe imowa kañum on ko waɗata are muɗum en holla noon ni wontiriyar no mbirunomin dow ko darto hara filla iranium ko wiyete iranium gate no daara filla hono golle gollaɗe gam batte fawara jondu konnan ceede keɓe nder muɗum ɗum saabi nden ene kayni hono pelle kawjiɗo wiɗagol ngol ena fedde hawjide wiɗagol ngol nde gayni golle muɗum nde wonno ko ɓe gaddi ɗeɗi ɓe joƴƴini ko waɗɗeɗi ɓe joƴƴini du tawama tone suudu sawara députéɓe hoorejo fedde nden waddi ɗeɗi joƴƴini caggal muɗum députéɓe ɓe gala e laamu wonnoɓe hemɓe konnan gaddi ɗimum joƴƴini ɗum waddini ko fawara joni kettinɗo Omar Hamma famina enno ɗum wontiri
nder golle arande ɗe hoorejo fedde hawjinde wiɗagol holli ko luumo waɗi caka campagne areva e campagne kawjiɗo basol arzuku leydi biteɗo so pamina amma luumo iranium waɗango ngo wona mo niger nom dei ɓe gaɗi desirɗe banki nder leyɗe yasin hana dumbayi ɗe ceede desaɗe dumbayi hana ceede leydi niger nom wona du campagne o jeyɗe so pamin heɓi tino e majjum ko heɓa ɗum du wattoama dow filla ndenagum ley koɓe jii ɗum no wodi talki latiɗi seko no woni leymum gam wiyaɓe dekki juuɗe dow talki ɗin kamɓe hoorem penniɓe to maɓɓe ɗum waɗiri ley laawol kanugol députéɓe ɓe gala e laamu ɓen du gaɗi ko mum en feere ɗo ƴamtinaki Hassoum Masaoudou mo wakkatino ardino kabine hoorejo leydi kamɓe fuu Amadou Hamma ardinoɗo campagne o dow ƴewtinaki maɓɓe kiɓe gaɗi ki ɓe ƴamana suudu députéɓe ndu waɗa ko atta tawi toggore Hassoum Masaoudou ministéraku ɓortama fa o yaare to suudu kiite ndu
non wontiri fawar jo rottaba ka en du konɗan kaalido haala kaɓe mbini hono hayde wala e dow majjum fa wiye yimɓe politique ɓe heɓa narrude e dow haala gowata ka joƴƴina ka madame Soly Ramatou nani ko haalni Adama Dawaji
ɗum juwaymin gam miɗen domuno iri ɗum miɗe andi ko ɗum hoya amma ni iri ɗum alama politique leydi Niger non abdana fakka leydi Niger wattaka e kunta ɗum do fedde députéɓe joƴƴinaɗe gam ƴewtinaki nde kayre tan woodi laawol e majju fedde nde do députéɓe ɓen mone maɓe fuƴƴana les partis politique go ma wonɓe e laamu maɓe gala gaɗa laamu ɓen min fuu min kettinake haalaji ɗi ɓe gala gaɗa laamu ɓen ardini e bindal baka fedde députéɓe nde ƴewtinaki nden wala hen mi anda ko waɗi hedde fedde nde ndenne woni ko woni ley ɗum fuu pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi ɓe gala no dallini eɗe rôle bindagol ngol fa gaɗa golle mumen minen kam mi ɓoyi yarde fi on to suudu kiite ndun sa ƴew moye jingol mum tawa ley gacce o woɗi du suudu kiite ndu idu domirimi million ji laso illi nden ɗum min domuno ko waɗi komin gattai gokkaji amin e heɓde lamdi nonni
sawara ministére o gaɗaɗo cakitiɗo woni ƴeewi laawol dow filla kon darto fawara jondu konnani cuɓaki garowi e ley leydi men Niger ɓe ɓoyde ɓe daara laabi majju illu ko cuɓaki wona duuɓinanɗe sappo e jeegom ko wakkati mo kalte oɗo ɓe koƴƴi laabi kesi ɗum waɗi ko tarnan fude ahamed tefoyi kabaru o e ndanni bandiraɓe mi firti e fulfulde
ɗerolgol sawara ministri ɓe windi wurtini waɗana filla hawrude e moƴƴinde ɗereji kawjiɗi cuɓaki gaɗeteki nder leydi Niger misali ƴewtinade wakkati desol ɗereji teful singude fedde leydi hawjotono cuɓaki fedde latino wakkati fuu no golla bani cuɓaki wala no waɗe ɗerolgol waɗi filla waɗude carte wote mo domum natal jom carte on tawete ɗereji wote parti na himɓe tefo ɓe dow inɗe mumen fuu gaɗe dow ɗerol gotol ko kulle ɗe fuu gaɗa sawara ministriɓe de wi'i laawol laamu leydi gom ade ko watta dewtere laabi laamu leydi ƴewtinama kulle gom moƴƴine nder mayre laabi ɗiɗi darnaɗi ɗi no jarete to députéɓe gam tabbintinde ɗi laabi ɗidu ko ade ɓe tugakina dow ƴewtinagol bol fedde leyɗe duniyaru kawtuɗe ɗengal francire e fedde duniyaru hawjine tabbintinol démocratie nder leyɗe gaɗi dow cuɓaki bittiki ki pelle ɗe kolli ko kulle ɗuɗɗe ngakki dow dewtere hawjine cuɓaki nder leydi Niger ndenne tilay ɗum ƴewtino ɗe moƴƴine ɗum du suudu sawara partiji leydi fuu ƴamuno waɗe
non wontiri caggal majjo ni sa wara ministre o hoji lawol gongol gam batti ittude maire mo commune rural Sassoumbourou. Sassoumbourou wonato enda Magaria région on enda mo zender on ɗon niɓe ittiɗum e maire ako muɗum. Nonni fawara joni RSF kam wonno hono fedele duniya har filla ko darto hokko babaruji wurtini ndene neka alarbar nde endan ni har filla ko darto pondol leyde dow filla hono yolbinande hokko babaruji ngada golle mo en no wodiri dum wadi ko faande leydi Niger socjere ke gada sanne e dow tawede der leyde hono gonde no mojjina den endan nokkuje jenay dum wadi ko fa hande ni hande nde endan gungu Muhammad Antani bandimi non o yewtude mbi tata Isa Madugu latido hono goto himbe jingonobe sudu baba nani ko halnimo dokko be ji e dow majju.
Neɗɗo fuu andi hannden no filla hoynande hokkoɓe habaruji gaɗa golle mu'en eno hakke himɓe gona no jaaɓire nder leydi meɗen no andi ko leydi meɗen sotta nokku mum faaleɗe jeenaygon ardoodi hayɗinaaki ba ngam gomnati wala fuyde hana nanngude himɓe e hulƴinde pelle jinganooje himɓe leydi. Saa amaadi waɗi nden no jaasanno ni gomnati wala no durwa ko watta hokkoɓe habaruji koynanaama gaɗa golle mu'en himɓe du kokkaama hakkeji mu'en. Miɗo miila kono haani himɓe gaɗa daane worre nder ko waɗete fuu ndenne no haani wi'e pelle ɗen fuu kawra ƴeewa laawol adeteengol fuu ɗum ndu woni ko miiliimi min e hoore am.
Mini andinaɗum ndu fa hannde hono studio kala ngo noddi ministére kawjiɗo filla ko darto hokgol habaruji ɗin enɗan heɓa nana kanndu hoɗum woni ko wi ton enɗan kano wonɓe mbimi muñoo fa jokka e tama ɗo aade ñalaɗe ngaradio ɓe keɓan koɓe kaali dow mum. Maraade tondu konɗan gollo radio Sarawniya mbiyeteɗo Lamino Gonda keñande woni noon ko policiɓe ɓe PJ maraade ɓe noddimo ɓe noddimo ƴantinima kulle goɗɗe ɗum ndu kondan dartana filla ni ɓe mbi o hokki habaruji mo wona goonga habaruji ɗi gana goonga ɗiɗo o hokkaino ɗo Facebook nokku to o haali haala o wi maayiɗo yi'ama tew mum no fukki hakkunde wurton enɗan laatiɗ ndu kondan no hirsa noon enɗan hono hirse hirse no dabba hirsirse ni enɗan ka noon woni ɗum ɗon tawwama fewre noon enɗan joni o kadi mo kalte o enɗan ni kanko Lamino Gonda o yofitama seeɗa kala e ɗum o yofitama e tongode fara agades to ndu konɗan ni hanke nde enɗan yande ɗiɗi jamma wonno ko himɓe tato goɗon gari no tawda e malɗe kaɓorɗe gari kippiti e nder wuuro to ete Tabelot le région Agadez o ni kippiti oɗu konɗan luumojo noon yaruno fawar joni du konɗan maire wuuro ngo enɗan mbita Adam e Sagal haalni rimi ni o wi hono faande yimɓeɓen koɓe kippiti luumojo o enɗa ɓe barminimo koɓe barminimo du ɓe dilde e ceede makko watto million ji jeɗɗi ceede laɗɗe français fa kañum e kange ko watto million ji ɗiɗi kano woni ɓe mbara e fe e goto fa hannde ni hara habaruji ni no tawa to endar no région mo Maradi to enɗam département mo Madarum fa ele ñalaɗ ƴaɓɓiɗenɗa haala ñaw ɓoylowo daaɗe ngo enɗa haalama haalama saabu yiyama nokkuji kewɗe le ñalaɗ ñande kotto himɓe capanɗe jetto e jeeto toon gono ko nangui e ñawgu endan ɗum nene kaw kadi mo kalto himɓe ɗon no daar laawol koto ko tawi tuugal waɗi ko hisinto himɓe tawaɓe to enɗan docteur Idi Kalla kam woni o radio hono filla jaam ɓalli himɓe to enɗa région mo Maradi nanno o haalniri ɗum bandimi Mouhamed Mamma
entre le lundi et le mercredi
caka altina warde alarba o waɗi nanguɓe ñawgu laso e joo limaɓe ɗum waɗi komin jeehi min daaroyi no wona no waɗe nder ñawtol himɓe gur e gam hokkude loctoroɓe ɓe sembe waɗude golle ma safareji ñawtude himɓe nanguɓe fuu waddama loctoroɓe ɓendu no andi fuu no waɗe ɗi ñaw indiragu se woni no raaɓa himɓe joni ko tufirte ɗum ni min keɗɗi nde ɗum heɓama loctoroje e cakkantaraje mum'en to ɗum ɓuuri hulƴinade himɓe mum'en tufete misali dan Isa ñalwa ɗan ruruka e maraka komin giɗinowo woni himɓe fuu tufe amma dimma kokketeɗo o wawa heƴi fa himɓe fuu tufe ndenne himɓe nokkuje ɗe ni tufete
pour le moment la zone en épidémie.
Nanni mbiyeteɗo Hassan Chaibou laatiɗo hono kokko habarno dow filla ko dar na mbiyen gollo dow filla ko darto jimi e ko nandi e muɗum ko inditira ritundi Niger to enɗa radio e télévision mo labari kanko noon waɗa hiro manggo dow filla ko darto waddude mballa yaade e ɓiɓɓe attimi en tawaɓe no joga wuuro sukaɓe ɗo enen gallu ñamen Darsalam ɗum ndu kondan ni hono caggal kanko hoore makko o neɗɗo laatiɗo o joganoma ton enɗan ele duuɓi ƴaɓɓiɗɗi saabu kanko Hassan o rindama e funere makko inniɓe du kondan maayi ilu law sappo e joyi lewru novembre hitan temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyyi caggal mum no woni ko nenne ne kaɓe joga ton enɗan kamɓe du kondan ko o mawni jo o micciti ton en ɗum waddini ko hannde nde Moussa Hassan bandimi yeeyi ton landu wimo no onno sirgo lori hiro gondani ko o haalni ɗum.
C'est un réel plaisir pour moi.
Beldum ernde non to an sanne mi wada hiro godo inde golle am gan hebudo ko walliri minyiraabe am be sarobe mum en mayi acci yimobe ben fu jabi warde be jamaabe kokke tammal gan dun lawlo wallirde sukaabe be ardibe gollirde bendu kokki kan sembe wadude hiro go gam do Niger fuddanni ko jokolle hano am woni no sirio goddum gan wallirde sukaabe be gollirde SOS village d'enfant kandu hokki kan sembe wadude hiro go
tende SOS village d'enfant aussi.
Eden gardo fila pirro ballila tol bal nyalan sapo e jena berre fudama kenyan do fila ito ndurgo lo pelle burto e ledime Niger do. Kenyan de AS police yei kanyo e Irana AS police hebi goti Irana hebi bolum. Sahel kanyo ako kanadumba wendira e handen dukonda rasing fortuan e AS garde national e le lasar oena do en galu nyemeyi. Farfila nfahane pirro ballila tol bal wadiko mena pamaro luwombe suka bebe ure dubi sapo e jetika e nono wad sigila mudung gambata haurele e bandera mapito na gabo dun wono ko fande inu sa sungeze community dun hala nimin nene neka got e horebe hono fedde hawjinde fille latol bal hande de enda ni ene mbay wiide hono kambe mena on enda be jahan ton enda ni Cameroon didi lewru mars me on enda gam batte be jabe beeda e kitagol mabbe tiagal mo dum be jatna ka to enda gabo be gala latol bal go sappo na yad noga e jeta lewru me
Kettine sigilaji studio kalangu kadi totawa don der duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mido feccide dum
no wata fila yawtal menen pindon hande no dara fila hono yorno biir mi on ni hono batu kollol hono kulle gollaade do fila ko dartu golle juude kanyon ko kalten do mum batu sappo e noga e nayabo julle den endan don no wade ko wattudu kondani gollobe kemi joy won ko jibi leedi men Niger kanyo leede jiaade le imo waaden endan Allah San Abdou Goto e fawar joni wombe ne sigilo dum o famina en noy batu on yar
ya de produits
no wodi kolte ko sanya chonne tede no wodi gineji itadi maroko wadda no wodi gineji wadiraadi gori no wodi jom en safareje balebe no wodi bibbe ledde baylaade wada nyandu gineji iri iri fu no wodi fijo kollol non latingo no wadeno der regioji dim fu demu min gartiri ne lumo befi ilune ramani dum fuda ko wattatawe wadobe gollal juude be fu njito ndiri heba be gada lumo mabbe befi fa bibbe leydi Niger dita kulle leydi Niger
connaître les produits nigériens
Mohamed Lam Rani kanyo do yoyna leydi Maroc o wi ko waddi mon o waddana fa holla kulle ngatteede to enna leydi makko Maroc tiagal majundu kanko Mohamed Lam Rani o wana jomoni pudda makko war leydi Niger
jita info ay siala
mi wawi warde de worre wakati no fijo sa fengol dum wadi ko mi do andi nimbe wadobe fijoji kollol be be ngasiti kanne mi watana pade e toti e albay ko guri demu fijo sa fem no woduno warobe no soda amma dan nimbe puddai warde mi de mila ko himbe no garan gam ibe andi gineji lobby min chornata
on a de bonne qualité
jango han tawe nene ne kay ni lumo go mabbita ma fa wodi kano woni himbe je ngari fa kewi ngarbe enan du be ji golle ngada de ko wadda dun wodi san enketino ne wobbe mabbe
Je suis venu chez
Mi warana te fude pade e basu are gollobe golle juude de dadaki amma hande himbe no tawda rafi cede ka majum wadi mi anda se be kebam be chonna san are mabbe kay ni no buudi
Les produits sont bons de bons produits
Etane hikande ni ko yida do fila ko darto odo batni wonno gollal ngeñal ko juude tay waddi balla mun yaade e arzu ko yaha yeso denne ne kay sa Allah jabi du jango ase noga e janelewr avril non woni ko dum watte tonto hoggo gollobe golle juude na wadata gallu nyemen do dum won ko habaruji me fulfulde tili hande seeni bi en jokkamal hotna en du on nana habaruji fulfulde ele nyala ngaraji dum wonno studio kalangu mi accida Ousmane Sina wadda habaruji e hausan korminde se atalata garo
Kettine sigilaji studio kalangu kadi totawa don der duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum